Ambari gani? Na kina nani? Makainami. Makainami.
Kainami.
Style kagani?
Kainami. Hiyo ndio posha.
Kainami. Style kagani?
Kainami. Hiyo ndio posha.
Kainami. Style kagani?
Kainami. Hiyo ndio posha.
Kainami. Style kagani?
Kainami. Hiyo ndio posha.
Niliingia kwa klabu kama TS nikakuta dema na litoka shiro eh. Tulia na mi kama bado unataka unanimaliza kama don ya glasses stick still cast tika spin cast spin dem anasika na aska siza yes ana rule in spite ako juu walai bilai nina feel so high in fact niko deep ka wine madem wako fine calm down super usiwe na pupa figa kama chupa unataka niku show me ndio chopa mi hupenda wa super kama Vera Sidika.
Diesel on the floor, all us in the truck. Kainame, hiyo ndio posture. Tukingia DS, sindio kusema. Kainame, ama wende kwenu. Florida, hiyo ndio posture. Jerry City, hiyo ndio posture. Finato, hiyo ndio posture. Kainame, hiyo ndio posture. Shika chini, kama umezi beba. Namba nane, kainame, hiyo ndio posture. Na mabouncer, wanati leo. Waki bounce, tunainama. Kuzizungusha, tunazikwenda. Kwenda chini.
Kainame, style kagani?
Kainame, hiyo ndio posture.
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 Hindi style imekamina wabambia. Ikishika unaniambia. Ukishuta unaninyambia. Na izo dubas naniambia. Ziumane, leo tu, ziumane, ah. Nipe chance, sonde dance, usitense, tuki hang kwenye fence, itakuwa offense, okay. Kwenye club tunafanya majabu, piga esabu kabla.
Ujipote kwa tabu.
Chiza na I, we chiza na I. Chikilia, we chilia, weka.
Style kagani,
bend over.
Style kagani,
so bend over.
Style kagani,
bend over. Uki bend over, tuna.
Kainame,
style kagani.
Kainame, hiyo ndio posture.
Kainame, style kagani.
Kainame, hiyo ndio posture.
Kainame, style kagani.
Kainame, hiyo ndio posture.
Kainame, style kagani.
Kainame, hiyo ndio posture.
Kainami, haiwashi, hainuki. Si sabuni, haikuishi. Nikipiga vi strong, haisongi. Size ya noma, size ya ngori, mandovu ndani ya pori. Hii ni moto sana, hauwezi meza. Nikitema, baby una meza. Ukichora, mina sesa. Tikwa baby, jia meza. Sasi sana, sidungi raba. Bada mezi tisa, navuna shamba.
Kainame,
style kagani.
Kainame, hiyo ndio posture.
Kainame, style kagani.
Kainame, hiyo ndio posture.
Kainame, style kagani.
Kainame,
hiyo ndio
posture. Kainame, style kagani. Kainame, hiyo ndio posture.